juke tattoos. I am a professional. Tone the records forever, be able.
I am a professional.
Go shit. Million faces and faces, gave to lyricists to racist. Terrorists with it to bomb cause that's so satanic verse, cautious it into turning Mizama, so come on the front. I need to follow me cause one of the realest, illest, chillest cat you may see. Wanna just got Geronimo Platt cause manhood was my government, who is my land? Now move by my cane cause long time me attending, could I change them plan? They can't a dream, can't a Luther King cause
I have a dream.
My speaking style go unique, plain, daring like an arrow. And I need some Malcolm cause Professor Chucky Kucha gets on a funza kitalo here. That's for politics, that's for matrix. Cause na pima mbali kwa mendo kishan in the sabusiku. Muda no soma kwa you and your quelli. Na pause kama koma kwenye sentence. I'm the first and the second. Nangara kama almas girls, best friend. Killing them top, that's what I'm best at. Vimana is a self expression. Less na me and more vision. Kama Nike just do it, just keep on keep my topic when you hit dunia nguruwe. While I stop kiona red, na tough the daily bread. Sasa I'm fully paid cause mini zide bling bling. Magari peso kule mbacho, hakiuzi kwa bei ya chin. And Mr. International Passport, iko pink. Slete nyodo kaza Michael Jackson, bongo kuna sing. Panya vai miwani, kimgezo takula carrot. You're the best of the worst and the group in love, but wengi ni materialistic. Neza rudi home kwa mama, no call on alama lipstick. Secret scenes won't stay secret for very long. Najishim ni shimike cause na Tokyo Mwanza, home of the greatest rappers. Dr. Dandu comes first then. Napitia kuna mengi nimejifunza. Ruksa kunitoa ushamba kwa kile nisichokijua. Nitakuwa mjinga kwa sekunde kisha. Upi elimu ina umuhimu pale elimu ikitumika. Nalipwa kwa vyote ambavyo vijui. Muda mwingi niposoma kazi na sala kama koba. Naamini Mungu ni moja ndio maana tena I'm so grateful, thankful. Ili nipate mema na tumie fahamu. Wanaongea alichosikia mimi nasema nachojua. Na so ugly flow iko handsome. So sin trip kama second class person. To call me fanya first class mistake. Hey, and I'm the best looking kama linen. Kiwa klino kama juke kiwa kwenye machine. Hip hop ni vilo na vish rap. Kilo na chufanya skola kufa zibuka usikia zidawa. Katika chagiana na kesho hapo ndipo kuna muda kazma deni kuzidi malipo mwiko. Mimi ni professional.